exclusive to Zayda Hype Mag.
Tracks on the beatbox.
Hey, your tracks in the Kutoro Matsi Joe Diesel. And me, Black Janice, aka Mr. Chochori. Man on the Mabons. Mumandizegera goma gumbari ni tonzo Kundiru manyama yose nondisi ya bonzo I sweat for my sweetie body chiku korogoda Sweat for your sweetie kupamba na kutosa Mano ni mabozi Mano ni mabozi Mano ni mabozi Mano ni mabozi
Kati uchitika swanga kutairire na Gati ni magrubi ndiye vene wakufuna Awo siwa nzako iwe usaone meno Ine ni kuzako chabe cause me I know So vula nzelu zako vula menso yako Awa zaku sili zila chabe drama zako Elo zika sila saza kako sunga po Leka ni kuuze pano chalo nziwa zako Umutwe wa munowe boy chalo chimbi Kuziwa vea kenza unga dwale bibi Ina onani tuka napo vena onani kanapo Wati apa manje ndiye vena funa kolapo Ati dizo ndiwe mzango Kumbuka kweta chokela Wati vebe waibala mweno nani nyozela Mtu alibadi anga kunyonke bladi Elo ukasila no kuseka chape bati
Mumandize gera goma gumbari ni tonzo Kundiru manyama yose nondisi ya bonzo I sweat for my sweetie body chiku korogoda Sweat for your sweetie kupamba na kutosa Mano ni mabozi Mano ni mabozi Mano ni mabozi Mano ni mabozi
Leka ni kuuze boy mundu simu zako Weno penda ni muzako zaku siye shtako Mundu ama konda pata ngati vichitika Ngati una mnyimbo yata yene ya finika Mafans wango punda ati ito chili bati Chika ponya flow chiwa chosa bulati Jisha zaku mama tila saza kutailila Zaku tanga tila monga nkuku pamazila Pati usa kwese lemo mutu zaka lila Olo mkazi wako avoma kukutiela Usaone meno ayo yene akulangiza Kuseka seka boza Na vene sivi wamiza Zeru alinazo nizijaza unjoka Olo uzu niona na voma kushoka Chimu wawa kukuona mnyama bati mwinswa That's why imuri inyimba ntenga chinchwa
Mumandize gera goma gumbari ni tonzo Kundiru manyama yose nondisi ya bonzo I sweat for my sweetie body chiku korogoda Sweat for your sweetie kupamba na kutosa Mano ni mabozi Mano ni mabozi Mano ni mabozi Mano ni mabozi
Mwatizi wa kale So Diesel The Rap Owner I'm Black Chinese It's LB's Empire, you know Ayo chesu agachi TK Wamu Ghetto One Virus
Exclusive to Zayda Hype Mag
Iman Bromakina